Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber, nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Kwenda resio ni case Mr. Kuvanda, ya kijiset sikuwe pesh na eka juu chanda. So mtu kila mtu ila ni mtu wa watu, mtu shabu kuntu na ni mtu mbavu. So mtu kavu yu mtu ana utu na love, lakini so mtu kila mtu na so mpu mbavu.
Nikisikia biti tu nkatamani mfanye verse, nkamcheki ngosha kanambia Simba mbona freshi. Upesu pesi nkandika ni made kesi, na sasa ngoma kitani menuka kama kiesi. I started young kaba sijaitwa Chibudenga, enzizo naitwa domo squeezy at lips denda fresh. Baba Tifa manite baba Nilani, nasikia naitwa baba Bluli na kuna mama mitani. Mzuka ukipanda ukate viuno kama vanga, kwa biti ya kubanda inobakwa na muza karanga. Ukinchukia sikosi ela, hivyo kwangu sio kesi, kunkopea na Cinderella haiwezi kuwa freshi. Simba toka mbuga Tandale, naona swala wanafosi tuwe sale sale. Viuno vidogo wanataka pensa pepe kale, so walitaka kiti ni mapadi kitanda wakalale.
Fresh, fresh, fresh.
Wambie mjini shule wasitamani, yote vimelipiwa. Kama ukipenda vya bure, leta sahani, utapakuliwa. Kipoku kuendesha gari fresh, kwenda kwa miguu Zanzibari fresh, wabunge kucheza kamari fresh, masela kula ganja na askari fresh.
Silver fox kama bada boa wandipa, naitwa boss na naboka babangida. Fresh off the boat, niko Zanzibar. Nasmek harafun kwa na kandiba.
Kandiba!
Fresh kama pipi ya mint, pipi ya bint, pipi ile pipi ya lift. Pia please, I wish I peer through your police. Iko weirdness and gear na kazu ya release.
Wambie mjini jule, wasitamani, yote vimelipiwa. Kama ukipenda vya bure, leta sahani, utapakuliwa. Baresa kuokota siso fresh, kula chapati kwa kijiko fresh, Rihanna kuimba mdundiko fresh, Anko Magu kwenda disco fresh.
Wana hila kuwapa kutoka jasho pasi na mbio, au hila papa ya kwamba wezi paka tadio. Wajweki fresh fresh kabla hii fresh ya jajuz. Cash cash dafanya boss leja sake mabuz. Astake makuzi sale pick yake pato tattoos. Tupo fresh tumekuwa spizi, so watu wa mojiku wa tuna kesi kiwa manyunya mvo kwa siafu ni mafuriku. Fresh,
fresh, fresh, fresh, fresh, fresh.
Yeah, ati ni fresh kubanga na bana pua, au kwenye miko ya hip hop atakuwa amezingua.